Hey, yeah. Asimbizo baby. Ndanya Stabe Records. Nakumbuka kama jana, mapenzi matamu maisha yalipoanza, yeah. Etabasamu na urembo, ukizidi nafsi na umbo. So nishasema maneno kadhaa, ekutamani penzi kwa watu balai. Utabunju bunjike, ukitaka nuna nasema katai. So nishasema maneno kadhaa, ekutamani penzi kwa watu balai. Utabunju bunjike, ukitaka nuna nasema katai. Nisha sema kata, nasema kata, mama, hey mama, natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu, natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu. Asali kwa nyuki, ila binadamu wengi wetu wanafiki. Marafiki shabiki ni wengi, pengine minakosa imani. So nilimpa moya kanitenda, akanifanya uchafu akanitupa. Natamani nimtaje, ila domo zito ni unase. So nilimpa moya kanitenda, akanifanya uchafu akanitupa. So natamani nimtaje, ila domo zito ni unase. Mama, hey mama, natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu. Natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu. Stress inakata, naomba uendeza kwa mama. Kwa nukta gani iliandikwa tupendane mimi na wewe milele? Oh my baby, ikibidi nitasema tena na tena. Oh my baby, ikibidi nitasema tena na tena, ilujue nimechoka na yo 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 yo. Ilujue nimechoka na yo. Natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu. Natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu. Hey mama, natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu. Natamani niseme, natamani nitaje, moyo ndani machungu, ipo siku mimi nitadumu.